gota tu jai buga tugonyere tugonyere tugonyere.
Kipao. Wanauliza niko wapi, niko Rurasho, inika Nairo, mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple, rapa round mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch, kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones, saze nyuktopizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ile design ya sauti soul, mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere real football, role model wangu manze sini breed a law. Nikidai Tumblr new press major jo, tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro, keleleza mkun badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior, keleleza mkun badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jat, tulienda wapi situ ko jibaga jat. Ay, jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat, jibag na jat. Watauliza tuko wapi situ ko jibaga jat, hey, jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat.
Wakiuliza tuko wapi si tuko jibag na jags. Unajua kani kuroll mi rolling ina gang. Vile mbogi joy mekrak wana tukompia na thugs. Luku authentic kasi timba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenye na ass. Hizi mapungi na zi switch mana girls. Shere ni daily hizi pande na ni must. Jibag gwethe adisia na jag.
Vroom vroom nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi jena. Ni kung fu nikicheki jo mamblaina. Kwanza madem zao wote na wateka. Niko majag na keg ni black. Niko majiba gajat na roll mashash. Niko marau gota city niki splash makash. Situ lijibanga jan weko juja na nja.
Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jiba gajat, hey. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag, hey. Jiba gajat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jiba gajat.
Jibag na jag, mini fiat understand. Walenjena kaimara mol vile doz na kala clash. Chrome car ni silver, body paint black. Penga kikama na zima kwa nini atatak. Mabombo wajeta kama youth wa shine to ball to rise. Tufike mali range ni ondai ki roll ki light ki legalize. Jaba ni green cut the mask ni kugwe the lies. Me and my friend Z on the NZ. Ndani ya Benzi wa super ni ma Gen Z. Boy like Muse, ma Shady, ma bestie. Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly. Paipu, ma jag zi usonga time. Ndani KU zinakana shikwa laibu. Mboka ni utat tutashindwa who's that. Machine heavy duty nyuna dhani ya tini kuga.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jat, hey. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag, hey. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jat.
Askuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba anaishuko mirema. Alinidinya nikaanza kumlipia keja. Ye upika kiwandeze. Haya, jibag na jag, njugu na gat. Iyo kombi kuna vile ye uslap. Mi siwezi jam juu ya dem. Ukinirusha ganji, ndio mi ujam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malomalo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu, ushapata ripoti.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jat, hey. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag, hey. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jat, hey.